This is an MUT Radio podcast.
Lucy M9. Right now it is 12:15. We're about to wrap up the show, but we cannot wrap up the show without giving you on Inspirational Mondays. We are being joined by Ochi Spoibekum, that's how I call them. Ubelo Nagalo, they're here in studio. Welcome.
Hey, zashintsha kakhulu khona because ingoma yenza umehlo omkhulu kuthini yabo. Because vele into ekade sayiqala le but ukuthi besingayithula like ingoma rights ezongena kwabantu.
Yes.
So ikhula iyona ngoma eyavele angena abantu azivulela amasango.
Mm.
So yashintsha kakhulu leyo nto, azivulela amasango endaweni eningi, sesiyakwazi ukuya endaweni ebesingakwazi ukuya kuzona.
Mm.
Besingayitshela ukuthi usuka kuzona.
Yeah.
Sesiyakwazi ukuphumela ngaphandle kwe-country ngenxa ingoma.
Yes, I'm telling my bookings go Swaziland,
yes,
right?
Yes, yes, yeah, yeah.
Yeah. So, abantu khona abantu abavele betshela ukuthi if a group thizen or a duo ikhiphe ingoma izovela igcine lapha ama one hit wonders. So, khona abantu abavele uzayo ubelo nogalo hayi izokuphuma nje ikhula idlala idlala uDecember wonke kuphele kanjalo. But hayi never nabuya imali yagezana athi ba wawunjani. So, njengamanje futhi naphinde futhi nadlala nakhiphe intabeni with DJ Tira, you working with abantu abakhulu. Manje kukanjani lokho kunina because khona abantu abavele bekwehlisa emoyeni bathi hayi ngeke kuphelile ngabo naveni nabuye nene ngebank.
Hayi into engayisho mina konke singasho ukuthi asiqali manje kudala sakuqala ngeke uzuyifanise njengomuntu oqala ukudayisa mhlambe into incane ngemali encane until azayibona iprofit. Thina siqala umusic sitshela nje ukuthi nje siyazama siyatry but abantu babona ukuthi no yenzeka lento basitshela futhi abantu ukuthi no lento enenza abafana bami ayigcini la isangaya kude mase ngase nje thina sibambisane and sikhombisa ukuthi sibhudi no nomfowethu siqhubeke siyaphambili. Cabanga ukuthi khona lokho kusizile sagcina silapha sikhona nje kamanje.
And also avoiding negativity from abantu khona abantu abavele bethi hayi ngeke mhlawumbe basazoxabana noma izinto kanjalo. So nalokho kuyasiza ukuthi kususe lokho if abantu bezofika kunini bethi hayi kuzonzeka 1 no 2 no 3 nina as long as you guys know ukuthi ninzani nenzela imndenini nizenzela nina as well I think kubalula futhi ukuthi uqhubeke phambili right.
Yeah kubalula kakhulu. Yeah
so okay fine kuhamba kahle izinto abantu banithanda na booker everywhere. And then last year, early November 2022, you guys were involved in a car accident.
Yeah,
khona kwashintsha khona izinto uyacabanga ukuthi sengibhukiwe vele mhlawumbe nemali singenile vele now everything has to stop. But ngiyakhumbula ukuthi after I think it was a week or two nabuya futhi stage nabuya futhi ninamandla kakhulu. But explain to us ukuthi low moment yayi kanjani kunina.
Hey kwakuyinto kahle sasengayilindele nathi because ayidalwa ngethini accident umuntu wa driver kabi then sayithola sesishayisana naye then emva lokho sabongwa ukuthi sisindile silimalanga kakhulu because nabantu babesithandazela ukuthi silulame sibe right kanti thina samadoda angaphela imandla ke asikwazi ukuthi mase sesithola umsebenzi suye because of i situation eswe sikuyona but if sikwazi ukunyakaza then uzomela siqhubene nomsebenzi that's why singahlala isikhathi sethu ukuthi sibuyele back kwa ama performance because abantu babesilindile obviously so sazama wonke amandla ukuthi no asingayenge siqhubele phambili if sikwazi ukunyakaza nje abantu bazojabula so ileyo nto yenzeka.
And guys sasilindi la funa qhamama manga mina kwathi nje kuphuma ngangilokho engihleli nje kwipage ku Instagram kuthiwa hayi manje sebese sibedlela kuthiwa oh okay at least basindini fine kodwa la khona senishusa senini nomabili kwathiwa hayi nakho siyabakwazi ukuphuma manje sebakwazi ukuyihambela bona sathi okay ziyamash. Next thing I'm seeing you guys on stage I think I'm from a balaclava or something
yeah
it's mean hey bo laba fun Me groove angathi nothing happened. I was like, yes, ukuthini. This is indlela emele sihambe ngayo empilweni. Ngishito noma whatever happens empilweni yakho, you keep on going forward.
Yeah, ungabheki emuva.
Ungabuki kubi. Yeah, ngoba kwesinye isikhathi kuzinto ezimbi khona la kuvela khona okuhle. Yeah, kwaba buhlungu khona ivele ukuthi silimalile. Yes, kwaba buhlungu ukuthi abantu bayakhala bathandaza left and right. Kwaba buhlungu futhi ukuphindela kweyimali emuva because ama bookings kwaphumeli kwaphindela imali emuva. Yes. Iso loqala nje booking yakho nasika ngiperform kwaphindela imali emuva. Then the second one sakhona ukuperform.
Yo. Cabanga ukuthi ususu budgetile vele ukuthi gonna do 1 and 2 and 3. Ngale mali le. But I like the fact that uthi nathembeka nayibuyisele imali.
Yeah, kuba njalo vele, kuba njalo, yes.
Yeah. So njengamanje ke siyaphambili saqhubeka. 2023 nisiphatheleni guys, nice siyashelela. Sashibela. One thing ngiyancela manje, sizoyenza lo video nami. Ngizozama nje lo mdanso lo. Angikwazi ukuthatha but jamba na dance. Tell us about the new single siyashelela sashibela. Iqhamu kanjani and singayilindela nini?
Kahle besinga decide ukuthi soyikhiphe la ngoma. It's just a song ebesi ukuthi sisakhona, sisakhona, sisakhona yabo. So ikuyashelela uyakhumbula ukuthi siqhamuka from kwikhula.
Yes.
Sakhula ne.
Yes.
Emva lokho sagezwe imali yabo. Mase sigezwe imali saba seyintabeni. Sesasuka eyintabeni sesashibulika manje siyashelela. So 2023 unamandla kakhulu kuningi okuzayo so much.
Now I get it, eh?
Yeah.
Ukuthi ngiqale la nakhula then naye kwimali egeza nayintabeni manje senashelela. Siyashelela. Ikhona mhlawumbe umuntu esimaziyo or an artist in feature leshele kule ngoma.
Yeah, kukhona okay ma'am cricket kule ngoma so nje kuningi kumnandi kusazoshelela.
I also saw that you guys are working or in collaboration with the Robert Boy.
Ngibona
ni shoot naye. Shoot na kupha ngempela ngempela ke manje because sengibengi sina segoli manje.
So much, so much.
You know, na boss lenda nabafaka nabo. I also saw there was a time when nani live khona ebusuku impela. Nansebenza with umuntu ongasena la from the country.
Yeah, kwa uLentuzana, uDio waseLentuzana wase US, wase USA. So engala eThekwini washo ukuthi sasheshe samkhava ukuthi no asicela ukusebenza naye. Then sasebenza
umuntu. I project
singayikhona ingoma
iningi
more than 6-7.
Really?
Yes.
All right, so ikhaphe EP album, what can we look forward kube lo nokalo?
For now so push ama single because into sifuna sifuna ukuba ngisicefe yabo when it's come to igqom so sifuna like skip bakhathaze kuba ingoma ivide then emva lokho mase sibona ukuthi hype isiphezulu kakhulu then we release album
kanjalo ke. I really love that and sathemba ukuthi sizoqhubeka niye phambili kakhulu sina sanithanda guys and please mase nenze music video ningangikhona
hayi ngeke
sengayibhuka mina already
hayi ngeke
okugcina nje yini ningathanda ukisho kuma fans wenu nakumndeni wenu abantu abanisupportayo what are the words nje
ngawasho esingakusho kakhulu sithanda ukuqala nje sibonge kumdali ngokuthi asipha amandla nemndeni yethu sibonge kwabantu abadala abasithandazisayo nabasithandazelayo everyday siphinde sibonge kulaba osomatekisi abadlala ingoma zethu left and right and center siphinde sibonge futhi kulabantu laba esingathi abafowethu nosisibethu nodadewethu ngoba basafunda abanye basabamba amatoho abanye basamile lapha nalapha kepha sisho ukuthi sina ungakhathali and ungashona amandla ungapheli amandla lokho kwenzayo okuncane one day kuzokhula kube bukhulu ngoba sonke esizila emhlabeni sinama purpose noNkulunkulu nje ubasilethela emhlabeni kunezinto afaneke sizenze la emhlabeni ukuze kahle sizo sibe right singonakali sizo yes
I love that belo amagama akho gcina thini mhlambe nangi ngiyazi ukuthi khona abalandeli nje abakho ufuna ukukhuluma nabo yini ungayisho kubona
ngingasho sibafethu into oyenzayo zimisele kuyona because nathi asiqalanga savele sathi boom phezulu yabo siqale phansi like sashizila strong sayimisela ngento esenzayo until kuze kufike leso sikhathi uthi hayi sesifikile esikhathini so whatever oyenzayo make sure ukuthi ufake effort uyaphusha kakhulu nakuqala uNkulunkulu uzoyiphendula imithandazo yakho.
Danko, that is Ubelo Nogalo right here in the studio. Alright, there's something I forgot to mention. I'm a bookings. Man bookanja na bada funu gontol.
Ungathola i-email DJ Bello or book Bello nokalo @gmail.com. Then ku Instagram uke ungasithola imininingwane ye manager
page.
Yeah, we page.
Alrighty, that is Bello Nokalo right here on iHlanganani Midday Show. Inspirational Mondays, sikhathi manje it is 5 minutes to the hour.
This is a MUT Radio podcast.